walkasta oo yoolleeyin oo isleeyin oo muqaddas ah inay meel in yaalaan walaa muqaddaskee ku dhaxeeyo bay la faday markii la deeray meel sayd lankasa inay diban ku gurudo kor inta hoobe deertii aan ma ka daraho inta ku badan inay qof eero kor waxyaalaha muqaddaska way buu ahaa dadka deganaashadiis ammaansho horumarsho systemkii yoolleeyin oo isbedeli karo saacad saacad mise sanad ku deeba isbedelow waxyaalaha muqaddaskee in lukufoojignaado qaabka liila falgalow ama qaabka araday meel raayldhibaatay may weelay walay walubado dhan ku dhexeeyo bal shaksika takra fala kora mase meel raay sidifada ku soo bii kora ma ah laankii shibku erra kaynoo ku qabsada galya ku laafada laanba umad ku dhexeeya burburiyowna meel raay saasayti shibku ka haada nasiib doro nagadaas usiina meel mogdi isku hogaamiya qofku sigee tan higda xilliga laka jara xilla abaaru xillo meel raay cudurro jaraw oonka dheer colaad hordhaambahan ka jarnay marun way mudde naskar lah jarnay walaada sayti omodigeyka intakoyti internet iga haytoba waybaku codsadaan inay horta laskaalmay.